Chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby.
Uchawi ndele wala ndumbani baba
yetu mkombozi
mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi
huku kwetu bongo mani kizipata hizo mani unachuki wakino manoma vinanza misilani kudadade kudadadeki unaocheka nao au ndio hao marafiki feki kudadade kudadadeki watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki hawaeleweki
kama tupo bongo mani
bongo Dar es Salaam
kama tupo bongo mani kama tupo
bongo Dar es Salaam
kama tupo bongo mani kama tupo
bongo
mani kama tupo
bongo Dar es Salaam
kama tupo bongo mani 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 kama tupo bongo mani
Biggie Kev!